yakubye ngoma sura kisidoni kanji turemu gwe 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 gwe
bayo bayo
abanga bazadde bingamba mbibaza
mbibaza
mama ne tata wangoyo mbibaza
mbibaza
abanga bazadde bingamba mbibaza
mbibaza
mama ne tata wangoyo mbibaza.
Umami no muchala kajiko na sukari. Jogera ku mama na tata bantu babiri. Buno bubaka bwange bujeyo jemuli. Ntuso kusimaze wana mbebaza. Muli bazira bange mwazala mwakusa. Kana kayimba kamwe nkabawereza. Zokufuka chendi mwana mubaddewo. Maza ni faza bazadde mubewo. Kana kayimba nawe kawereza babo. Batoba nawe mochari muwele. School fees bakuwa nofu education. Musala zosa basa vira bazadde bo.
Abanga bazadde bingamba mbibaza
mbibaza
mama ne tata wangoyo mbibaza
mbibaza
abanga bazadde bingamba mbibaza
mbibaza
mama ne tata wangoyo mbibaza
mbibaza
bazadde bo mwana balago mukwano ze wenfuna mba wane we kabaka tono omuzadde tagulwa tebamutunda mowino oyitangayo muchalo gwe nobalabako. Kanyama no gula babi no batwalira wadeba na kutotia balage mu bantu chimanyi balema na yenno beba kuzala mu bubine mu bulunja bazadde baberawo batuvamu wadde mifano jituvamu wachali na bazadde webaze Katonda banji baba firwa bakirire zira kumwa
abanga bazadde bingamba mbibaza
mbibaza
mama ne tata wangoyo mbibaza
mbibaza
abanga bazadde bingamba mbibaza
mbibaza
mama ne tata wangoyo.